ma within ko maskani na ka mistress na tutoki tukondanika
in the inside
the light tukondanika
in the inside
Taitana, tunacheza ndani huku mechi meivana ndani kama ocean gate vile kuna zamwa nenda tipsy diving bila flota nina njama ndani kama swalo mbegu ya avocado kismati ya subuhu nangukia ndani ya thamos ndani kama sim card kando kia saka ndani kama shimo juu ya chicks sakacha nalala ndani minampoa flani rada surf mzinga tutoki tuko ndani vibes and inshallah ni mastix na majani leo mteja patika tuko ndani ka
In the inside,
the light of Kundanika.
In the inside,
oh. Kundani.
In the inside,
the light of Kundanika.
In the inside, oh.
I do talking nika bebe na umbigo. Tu Kundanika, my daddy is a Corino. Nika poa nika tamu kama Pringles. Niki toka na jam juu ya finger. Nika tamu kama wali wa mnazi. Songa na matoe moja kupoteza bakati. Mechi ndo inaanza weka ball katikati. Nyendo leo lazima ishikane na kabati. Tunalala ndani, mina mbawa flani rada safi. Mzinga tutoki tukondani. Vibes za nishara ni mastix na majani. Leo mteja patika.
Tukondani ka Tukondanika
In the inside
The light